tutone nekate mikite wapuzi wakire wakishuhudia pando malewa na kasunda kira 29 zikone kwa kira nanie tukipump pump pamparie ei pump pump pamparie tukipump pump pamparie pump pump pamparie
uyunge upaka amepaka rangi ye udai tu maboy wa maganji form bora mini kule tukikanji juu kwenye game na waspin kaka lounge dada za machwadi ndani ya club na machum chwani chwani chwadi makejani mpaka room dunda imenize volume iko juu warinda wamejaa hii zabe iko full zikishika sana tutawasha tu mandom mamorio wanadai tu watole mafom dem akilewa na mbebea kwanganya ako formless na mtreat kama panya kani empress ninaweza nkamdai na kani tomboy kwa indai haingi
ziko ring zikiplam kimadam ata yule anadai yeni pam tukitle tukipam pam pam parie kimangoto na ziblank chora saba ni kubeng big girl kendo chain yeah bad lance ame come tuna pochi petko tire tuna mamoshi shachorea wada na balozi utapigwa kisladi kimapozi mandrao kuna chum usikam bila form sina job bina rom ah niko sete niko base na mamorio wanadai wamekam na waroro na mtuma anakam na mkoro kingpin na waspin anapant wakiswing
tonya tutone nekate mikite wapuzi wakire wakishuhudia pando malewa na kasunda kira 29 zikone kwa kira nanie tukipump pump pamparie ei pump pump pamparie tukipump pump pamparie
jali haijali murinda malimali chuma hailali inakesha kwa asali mtoto tomato sura msomali chef tiga panda anafanya misilali hata udinai na kufollow kikuku kibuku nataka nikisomewa nishuku soro nikipita lukuluku usiku mabusu luku mabusu luku mabusu kama nishashola nikute pale rere hapa niko wera nikusaka na kumedi vibes zimeshika tunachana tu videti brand new cash kinadaisha weekendi milinyoa ikabaki kipara hii generation inabidi tukungara wale nguna fati na wadai kuwa gwara hapa nisilota na wamada na wakuara
inawasha washa ninapiga kateme na katundu kale na kaziba miembo ginane zaidi ninachapa vile ninachapa vile mtoto anahema akicheki rostik yani nimesedi anajua vieti sitaji vieti ninataka geti vile tunameti yani ako weti akiwa kwa bedi eh hey, anajua niko fine nikiseti ako down ninapiga ana try na mtuliza kwa wine mimi gold shine ninapiga na slide mtoto moto na piga genital finya genital paka toa toto
Tonya tutone nekate mikite wapuzi wakire wakishuhudia pando malewa na kasunda kira 29 zikone kwa kira nanie tukipump pump pamparie ei pump pump pamparie tukipump pump pamparie pump pump pamparie